أمريكاف ومتاشي وقا وقان لمي وانا أمريكا كمان لكامن Out of the Darkness Walks متدريجلون داندي رتبوب باني لفو ديمودان فروتان ساني وفجيسان إيادتاني أولو ركو كناف سببا قدا كنتي ديبنا سمو قران ناغجي فمو في غرغار سيكا كننا مولي غافة تاجر قبي كنار رتفو لفتا تجبه ديس
ستيف زالين وقو تدك دماف هم نغلانا يونايتر ستيتس كيسة تجاجلن وقو تكون أسادي دورا كان قدمو جان سياتو هجي كبرو بربادو اي غلن يروسان ايغا كان ابديكو تتاني جرا غباس فيث لابيدوس
I had a great sense of dread every day. Agony is another word that comes to mind. I didn't want to do anything that I would normally like to do. I had no interest in.
Guyya guyyach sodatuna tidagama sammukotti kan dufu jech kabron dipachuda. Wannan yero kan ujechu fedu tokkoyu hojechun barbadu. Namota argufis fere tokkoyu nqabu. Dalagar gaddera garu turban tokko boda ujechun danda ujede ofittimudan ujikon abe. ofitta mantaan qabu wannin hojjedhu martinuu natti ulfaata murtii ani guyyaa guyyaatti irra ga'u waan ani uffadhuuf nyaadhullee dabalate hin danda'amu ka jedhu
iseeliin dhiphina sammuun rakkatu dhaabbata American Foundation for Suicide Prevention jedhuuf dhaabbata of ajjeesuu ittisuu irratti hojjetu kan hoogganan Bob Gabia dhiphinni sammuu gadduu yookaan guyyaa gaarii ituun qabaatiin hafuurraa addaa jedhu
In the US There's about 20 million people diagnosed every year with clinical depression. It is something that could be
United States case to wagga wagga to mat million digdamatoutu dipna sammu mana yada daka dipni sammu kun sanyira yokanimo rakko sammu ke sattu mamurra akasmas nanot wan umamurra kandu futau danda
Steve Selin namacarra qabesa sababiin isaas haati warraasaanii mallattoo dhiphina sammuu waan irratti arganiif gargaarsa ogeessaa isaan barbaachisu akka argatan waan godhaniifi akka carraa ta'ee garuu ilmi obboleessa isaanii kan dhiphina sammuun rakkatu dhibeensaa utuu hin beekamin ture waggoota yertuu booda of ajjeese.
He went from being healthy and happy 27-year-old to being dead in about 6 weeks.
Gayeessa fayya buleessa gammadaa umri waggaa 27 torban jaa keessatti lubbuun isaa dhabame.
Ilmi obboleessa isaanii du'ee waggaa tokko booda Izaliin obboleessa isaanii San Francisco keessa jiraatan gaafachuu dhaqaniiti kan waa'ee hiriira dhaabbati ittisa of ajjeesuu qindeesse kadhagaanii irratti hirmaatan.
That was the first day my brother realized that maybe his son's death wasn't his fault because there were over two
obboleessi koo ilmi isaa du'uun tarii balleessaa isaa akka hin ta'in yeroo jalqabaaf hubate. Sababaan isaa deemsa sanarratti kan hirmaatan namoota 2000 ol ta'u rakkoon of ajjeesuu kun namoota hedduu miidhuu isaa argan of ajjeesuun biyyattii keessatti du'a namootaaf sababaa ta'uun toora 10ffaa irratti kan argamu.
Erga sanaa qabee Izaliin ganda isaaniitti deebi'uudhaan dadammaqiinsa wal fakkaatu of ajjeesuu ittisuuf hiriira godhamu qindeessuu qaban kanaanis. Dhaabbata kanaaf hundaa'eef doolaara 65 walitti qabnee jedhu waggoota 4 dura dhiphina sammuun qabamee kan of galaafate ilma isaanii deevidiin kadhaban sheerii kool kutaa koloraadoo keessatti hiriira wal fakkaatu qindeessu.
I felt something wasn't quite right with David, but I had, you know, family and friends tell me, oh, that's just normal teenage
hormones. Haala David yeroon ilaalu waan sirrii akka hin taane tunatti dhaga'amaa ture. Haa ta'u malee maatii firiyoottan akkanatti manitti kun yeroo dargaggummaa amaluma dhufuudha dhimmi isaa garuu sanan turre of ajjeesuun dargaggoota koloraadoo keessaa du'uuf sababaa ijoo lammataa ta'uu isaa ergan hubadhee booda hedduu rifadhe hiriyoota isaa gargaaruun qabaa kan jedhu tunatti dhagaamee jedhan kool kanneen akka kooliif Izaliin hiriirawwan of ajjeesuu ittisuuf qindaa'e kanneen 300 ol ta'an geggeessaniiru kool akka jedhanitti sirni kun yeroo geggeeffamu yeroo mara yaadannoo adda addaatu jira. Kan dhaabbata kana hoogganan Bob Gabia akka jedhanitti maallaqatti dabalaa karaa waaltaa fayyummaaf qorannoo rakkoo of ajjeesuu jedhu wal'aansi wayyaawaan akka kennamu tattaaffii goonaa jedhan waa'ee kanaa dubbachuuf uummata barsiisuun dhiphinni sammuuf of ajjeesuun rakkoo mul'ataa ta'uusaa beeksisuu akkasumas lubbuu oolchuuf gargaara jedhaniiru. qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.